me, upona me, upona me. Siwezi fadhaika moyo, upona me, upona me, upona me. Siwezi ogopa chochote, upona me, upona me, upona me.
When I let you
Wewe, ni wewe, ni wewe.